Joseph.
Marhaba, 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 nimepokea salamu zenu. Nifanya mjinga wenu. Kiziwi sasa nasikia kipofu leo naona. Bubu nimefunguliwa kusema, nasema, nasema na nasema nao, nasema nao, nasema nao, nasema nao, wale wasio nijua, nasema nao, wapate kunitambua, nasema nao, wale vizabizabina, nasema nao, nasema nao leo, 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 na wanikome, na mnikome. Salamu zao waelezi wafahamu, ili wawe na nizamu, wakiniona waniheshimu, wajue mimi ni mtu muhimu. Isiwe kila jema langu
wao baya,
zuri langu
wao baya,
isiwe kila neno langu
wao baya,
walimwengu
wao baya,
isiwe kila jema langu
wao baya,
siwe kila neno langu
wao baya,
walimwengu
wao baya,
nacheka nao
wabaya ni hao,
jamani nacheka nao
wabaya ni hao.
Namnikome, nasema namnikome, namnikome, msonijua namnikome, ulizani safi kumbe chafu. Mwajuma tiriri, achi ya nyonga tiriri, mwanama tiriri, mwanangu tiriri, tiriri dada tiriri mama. Mwanangu nawe, achi ya nyonga nawe, dogo dogo nawe, dada Fatuma nawe. Mwanangu nawe, ayo mama yo, mama yo yo, inama kidogo dada. Nipe tiriri, nataka tiririka, mwajuma tiririka, achia nyonga tiririka, mwana mama tiririka. Ay.